Ongeza volume, wapi speaker? Tuko round 2, tunawasumbua tena. Tena, 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 tena. Ninarudi tena, mafans wanaipenda, maheta na wacheka. Kabaya big spender, kabaya big daddy. Kabaya atafanya ufanye vitu haupendi. Wewe unabonga kama nani? I see you haha, misi yoni nini funny. Tabidi uobe na usikize generali. Story ni za jaba utadhani tukorali. Vibes unapewa dose kali. Apana sumbua watu na maswali ya askari. Jiji tulitesa fobu dakwa by gari. Doba kani kali 310 kaka nyari. Kwani unashtuka? Ati how do you do that? Follow the leader. Ongeza volume, wapi speaker? Tuko round 2, tunawasumbua tena. Tena, 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 tena. Acha ni kuwe serious sasa. Na kabla niendele, mina die answer. Lisema good night mchana saa 7. Lakini amenipata bukla na mbaba. Wonge du, do survive jiju na itaje sabu flani. Si 1+1 ya kufuruga higanji. Probability ya zero mob kabla decimal na CEO find X umuweke kwa kiangle. Mode wa Gio alisema sita wai make it. Okay, bado sija make it. Okay, lakini mini mdeadly. And when I say I'm the best in KO, I meant it. Kwani unashtuka? Ati how do you do that? Follow the leader. Ongeza volume, wapi speaker? Tuko round 2, tunawasumbua tena. Tena, 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 tena. Wapi speaker? Tuko round 2, tunawasumbua tena. Tena, tena, tena.